Sani nte obu mwebaza Mwena mute tumwebaze Oyo mukama aiza byonna Olwemiru jibyakola Tusani nte obu mwebaza Atuisisa mubinjinyo Ebizibu byonna ebyeseno Eminsana oba mukiro Jangu nawe tumwebaze Mwena mute tumwebaze Oyo mukama ayinza byonna Olwebiru jibyakola Tusani nte okumwebaza Mwena mute tumwebaze Oyo mukama ayinza byonna Olwebiru jibyakola Tusani nte okumwebaza
Tusani nte okumwebaza
Tusani nte okumwebaza